Zexus on the beat, Ada.
Anyengo zanga zinali mundima, moyo wanga unaliso mundima. Palibeye muyangaziwa, kuti nyengo zanga zingate kusinta. Pakuti zikulima takukusala, ndipo zikulima takukunyoza, ndipo zikulima takukuseka, ndipo zikulima takukutawa. Chimene wakonza chauta, palibeye muyangasinti. Chimene wakonza chauta, palibeye muyangalandi. Anine playlists, a testimony. Anine playlists, a testimony. Anine playlists, testimony. Anine playlists,
nyumba mwao ati ni upanda sokoro kumanine daini kunipangila planini kunimanaza kudya ati takare nyumba mwao kunipisila mbili usaziwa mulungu watenga mali yanga.
Testimony, I need a testimony.